Uganda Cancer Institute, ekitongole ekijjanjaba ekirwadde kya kookolo mu Uganda, nga gwe mulundi ogusookedde ddala kijjanjaba omulwadde wa kookolo, ne kimukyusa obusomyo mu bujjanjaba obusookedde ddala. Enteekateeka eno ekoleddwa ku mulwadde Sandy Steven, nga yasooka n'akeberwa n'azuulibwa ng'alina ekika kya kookolo ayitibwa myeloma, abeera mu musaayi. Bofiisa okuva mu kitongole kino ekya Uganda Cancer Institute bagamba nti Sandy azze engulu bulungi era asuubirwa okusiibulwa wiiki eno. Obujjanjabi buno mwabadde okukyusa emisomyo. Abakugu mu Uganda Cancer Institute baakulembeddwamu Dr. Clement Okello ne Dr. Henry Dungu abakugu mu nsonga eno, ne bagamba nti wadde kyalabise ng'ekizibu naye ate kyamaze ne kitambula bulungi, omulwadde n'adda bulungi engulu. Abakugu mu byobulamu bagamba nti kino kiyinza okukendeeza ku nsimbi ezikozesebwa bannayuganda abasindikibwa mu malwaliro ag'ebunaayira bagende bajjanjabwe.